Wonder Boy call me number one. Baresa. Kwanza nimekuwa, nimemachua, mapenzi nayajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tuombe dua, mbona litakuwa panga lo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever. Ndugu jamaa na marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo nilipo, my boo. Tena nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, leo nishapenda. Eti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, leo nishapenda. Kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwake nimefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahaba yana mimi nika tunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever. Ndugu jamaa na marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo nilipo, my boo. Tena nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, leo nishapenda. Eti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, leo nishapenda. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, leo nishapenda. Eti mimi huyu huyu wakupenda.